anachana sana.
Dogo anachana sana.
Walosema nina chuki imewageukia, wanasema hawavuti mikono inanukia, wanaonivutia simu walinibania, wanaoning'ang'ania ndo walosema namba 100. Dogo anachana sana bana, ila support hatumpi, tulizuga kama jui na kumbe ni umamuki, wala jui kubembeleza kristal atumkuti, freestyle rehash ndani midondoko biskuki. Kikosi kazwa na nijua, haina haja kupagawa, sina haja kubwa na hiyo misuba kama dawa. Mazoni alikuwa na ila kagoma kuwa chawa, ngoma zake hawapigi na ana bank kama kawa. Dogo anachana ile mbaya, sema bas jui sijui hata wamkuti kwenye bazi, usombe kuandikie DC ipo kazi, ndo msanii wa kwanza kufanya ngoma inaitwa kazi, wanamvunjia nazi mbona noma, paka bongo wanataka kumhamisha mbona Roma, hatujamuona kwenye kumi za maangamiza, nalalamika wimbo wa wow, umefanyika wizi.
Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa nahana. Dogo anachana sana. Neza Halifa nahana. Dogo anachana sana. 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 Neza Halifa. Neza Halifa. Neza Halifa. Neza Halifa.
Hatupi connection, tunambania sana, tanegotiate na mabosi alafu arudi kutukana, sema kikweli tunamjua, mara ngapi tunamkana, tumekuwa wasalito kati dogo anazikana. Dogo mwana na anacheka tukila tukikutana, siyo ni kipe nachopenda zaidi ya wana na kuchana, kibacha nampa mikazi, dogo ongeze tu kufanya, na nakaza dogo mbisha waiko niki wake ni. Anachekesha kwenye posta di message anazotuma, hivi dogo akasiriki tukivimba na kutuna, goma anazotua ni hotu, sinesha kubuma na jituma de. Kuna siku atakuja, tuongeze juhudi, asipate nafasi ya kufuma na unguruma, tuatapasua speaker za redio yetu, tumpe kesi na kufunga magereza, mbona yetu dola yetu tumesauka ya mzungu, sini wewe atakupasua kichwa, huyo dogo mbebe yuko pisi, ila ni sisi ambao tunamletea usembe. Dogo ni hela na washangaa ambao wanamletea usembe. Dogo ni msela, usela wezi kumfanya aende.
Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa, Neza Halifa nahana. Dogo anachana sana. Neza Halifa nahana. Dogo anachana sana.
Basati wa boy. Yeah, 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 yeah. Najapa.